Washaipenda.
Yeah.
Wameipenda.
Promise them I'll make it.
Wameipenda.
Street love check downtown King City.
Wameipenda.
Bogi dollar man toka ka hailipi.
Wameipenda.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wameipenda.
Tua korwa li hate now check who's chupi.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
No.
Wameipenda.
No.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
No.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
No.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
Toka East Zoo, vuru langu ni lao times 2. Radi nimepasua wingu, Kongo Rwanda na timba kumfu. Nikikoro kiwashwe kitembezwe, na mahater wanyonye mashegele. Chimbo lenu ni jeni watembele, ni kushow si udinla mapepere.
Yeah.
Popote upendo, hivo ndo peleka fika na rien. Tulishaja za pengo, naitaji mahater wapya mabazen. Gang do nembo, haso tuwa ipiga lockdown mara 10. Dati malengo, bungezo viti na zikujia na gang. Bisha, zangu bambisha, zawa matang twister. Marapa unitapisha, washi hunimbisha. Haipisha, tukiziwasha, twaitisha. Gang, tuwa sulubisha, king king na jiapisha.
Wameipenda.
Bogi dollar man toka ka hailipi.
Wameipenda.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wameipenda.
Tuwa koro li hate now check who's chupi.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
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 Sina jet but me shinda on air. You ain't never been a big game player. Si wabamba tu ya big man flair. Nakuja mali upo mi siyes tu mafair. Baby girl hauna etiquette. Ni mturo na kula na serviette. Napenda yo westi kisaculate. Unapenda makeki na chocolate. Ushairi rima mpaka kwanza kulia. Juli seti ile bigi ya mia. Jini speed upati binti speedy. Labda uende ocha ndo ukata fute bibi. Kiki mingi na msani usikiki. Buda saka wera huwezani na mziki. Yeah, heni pekeni lisaringi Gilbis. One at a time tunafanya maoko vanish. Tryna get me a condo that's vanished. Mifu na chuki ni ugonjwa hatari. Ni winners tena nimeshinda finali. Naishima liwezi fika. Nanganya, yeah. Debe inalipua speaker Osama. Na kagambali na mabongo lala. Kazi tulali usiku mchana. Fala ngangane ya geuke mchanja. Mafano na tupenda penda sana. Ndiyo mana tukifanya tunaifanya gasana. Na CJ ball na maganzi za chama.
Street love check downtown King City.
Wameipenda.
Bogi dollar man toka ka hailipi.
Wameipenda.
Yule na bounce waroro wana tupa chupi.
Wameipenda.
Tuwa koro li hate now check who's chupi.
Wameipenda.
Yeah.
Wameipenda.
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 TK2 Beats.